Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Gagni kanta do bogi janga fandu hal Mamadou Samassou jom nyal sagara hedibe. Jangnirde jande dore mersini pharmacie humputi mutere gollede wala kaddinde be anni wodde himmeji mabbe di yobburi fufu kabaru kake gollede nokku keso pharmacie yobgol ngenaari. Aklaji bibele ndi holliti mbirna bangal numugol himbe la jagum latade fi furoba leedi ndi woni yewtere meden on nam par hande bangal sport e meman hala landule ben chan 2023 to alangeri pi de le runde afrique kanya dun kawrtal rewbe yofa zone a di ngon semek warji amen hande kikiri aljumar jagum janvier 2023 bismillah sakral musulen jagnire jande dore didi sarti mutere gollende wala kaddi altenere warorende yo ben jagnire docteur nf mos e kanyande pharmacie fap e ben e wi odo ben e on wattu goto dum ben dental syndicat du plongeur dun holliti nal dental cour anyer mutere golle hande fudude nyande 23 janvier musa mali suko wonko hebani kedo fostango alsisi
le hakkune himmeji di nedo fedde chaagontonde dido cuudi jangirdi do doore didi ana tobbe jeegom arande woni hunchande hore kaaki gollirde dido cuudi jangirdi dido bal mudun du ana wodani jenaariji di hore mabbe han hokkede kanko secrétaire général ledo fedde docteur Hamma Boubacar Maiga holiti wiide ledo tobbe fu holitama gouvernement o ila lewru avril bettindu o beydi hendu wiide tobbe didi wondi be kawraido mudum don yobande be no yaawiri kalsiji di be kandi e le jande master kay mandeji mabbe gondi todi tobbere dido bal gal kawral heba ka hakune mabbe gouvernement o ana wodani landingol yemuji di le wi secrétaire général o soko be tawti tako fu be dokka ka dum honono be kolitri widani fedde ne waram fuddure murtane kaddi wala mudum altinere jene lewru janvier hitano 2023 fedde chaagontone docteur M le sur docteur de plongée kanyu endu ana landini ju inde talkuru mudum murtere wonde de do murtere balde joyi ana hani fuddude 23 lewru janvier hitano 2023 murtere wonde waran jukki ade ndedo murtere chapantati lewru janvier yare tati lewru fevrier hitane 2023 ndedo murtere be mbawi jukkitade mudum soko be tawtata ko fu heba ka lewi kanko doktoro gida landori
yele ko bammi hala yeso be leedi ndi men kanko kananke leedi ben kanko be kanke leedi ndi be yeso tele ndi kanko kanake leedi yidi be ngen hejabe dinaji kanye dugule en ngalure bamako kanye men pelle kewde ndeno be mammi hala rafnde naguti alaji leedi ndi kanye dun ben kabaru jibu jawdi kanko ben alcisi asmi kedana ko asmi gota hali ben kabaru mudu be du fosan alcisi
ni aje temina bibina mangatiman be
so mi taykila nyaloma hande o mi ndiyam homo fu wonko tewtata won mbiobe yuruku yuruku o waddani dum em kutteje ne ngurda mu em wobbe dilisa sabe ko terrain o immaki ko ana e mudum em wobbe du murtireji le kolngaji di ana metti dum em homo fu ele lendi atawa wonko metti dum so mi buytaay ko metti mem le lendi yalla mi de keba yaade yeso ana tiidi faade jere wartale may dum sabe so mbidam jonka wajibi kina mi golliran dun tay kamale dadon dirgol fonction publique o wana fati yimbe be heba pasude wadi so mitinni imuji fonction publique o mitinni dum yalla yimbe andube be kanyu en ana heba jabbaade ko hala arande ni woni tewture wartire deere le lindi dun sabi so mi buyti nyande gouvernement o sanni jawdi armée amé o ni woni ko
watta dob sa farme ga budget kanto man
fa hande mi sakra be mi totto hegre ma du karam banga be amen na Facebook and Twitter fande le odo kabaru ben hitande heere kam ben yimbe hejabe dugule en bamako kanye dina yimbe dina kanye dun no pelle kewdo jehito kulbaton jo nyande kamsere jo janvier 2023 ben haldude e president transition asmi goita denno be bembi halaji kabaruji kewdo wonko mo hebani bangal mudu keda fasango sita sidibe
horejo amir en genni bamako kanye wonko bami hala arandere ko holliti be weltama sanne ciagan golleji di lam ko be lam hakkondere wadi on gal sulmani nyaari holliti torraji mataadi bangal matchda le hirnaangel leedni o wi on tewtira lamu kobe tinno fi dabireji yala ana hunca torraji mon hakku bibbe leedni fedde aslam en be holliti kambe do be weltama sanne de golleji de lam hakku ndiraji wadidi ngal ko conseil islamique kay hore me chrétien jantido kabaru wiitugon suude seriya mawdunu lewi ibrahima alay touré horejo fedde société civile bibbe weltigen sanne ciagana lamu kobe holli amir en fina tawa darorgom en li maran leedni faataade mudjinugon talgal kessel ko noddirte carte biométrique en nanan mudun lamu ke lam hakku ndiraji jabi kembe ko holliti ko fiyan dabireji yalla hajjilaji hollitaadi fu anam amire soobe
bamako do tay kam wiide rewbe hebana golla do mettidere nyamaaji ben fayso wonko heba tan frati modon ni kabar mudo wiide ben kambe doktore be derno an haande be jaara hakli mudon be jaara kabar mudun sesere wi edo lali tangara wonko heba ne kede fason ko umar be golo isita sidibe
do dijje badla buku kanye medina kura rewbe kanye worbele wakkati fu atawan be ton e be cuba kudde yoga rewbe kay atawan sukabe jatan juki cagal mudun en no hendu tunuji be ngorino do ana torra sanne du e tawede fu e be golla dido golleji no kanko no moy muna dumbiya gote gollo o do golle holli triwite
nere ben nyamani
mimina on nukku to nyamar yippete giddita pale badala boko mo inaga meda chubado manaji e buteji men lota dum yam chottedo mede andi on heewtan am nyablaaji sanne ga jumu alla tammi woni menen
am ya ala de bulu
dido golleji ana way wodo kutteji mawdi fewde e cellal mabbe no andabe kabaru cellal kulli triwite tene kanute goto e gollo su docteur.jk en ko sifi do hen
gollude en nukku joto nyamar yippete ana jogi kurteji mawdi do cellal bani adama ko buri hewde modon jaati ana wa hewtina tomonde nyaw popal ma kibbel e nanan modon sabe nyamarren gazi bondo yaltata e modon ina wa hewtina neddo jaati na walaaji di sifaji modon andaka
beedo rewbel be bi wala ko be gollirta o do golle so wana golle goddo woni mo be kebayi be ngadi no dango feude jamarnde faabobe so be kebi golle tan be joppan su buri tunele
ele ko yimbe len jago ma cuba latade ben na fi furuba leedindi non no be leendi hewbe holti wiide beltande sanne ka do anya bamado ka non yila mabbe yobbe ben lam ko be leendi ngatana hakilo fa hande haybugol be do den no kanko Aishata Jara e do faba hejam am yogabe to ben banyangara sigu ansongo e bafla be wonko hebene ke da fa sango alsisi
jonka minen nayeɓe ka min pawotoɓe ni sukaɓe jokolɓe min janguinaɓe min biraɓe le golɗol ɗatol ɓuuri fu bajangara ɗo so gonga o ɗum ka yo ɗatol ngol yimɓe hani yimminde mbiɗe kani tewtude andude lawol ngol ɓe ƴaɓɓiri min paaboɓe le majjum min tewta wadde ko ɓuuri ko ɓe gaɗi ko ɓe gana yimɓele cuɓiraɓe ni tande ɓeyɗo e yimɓe ɓemi kani tugade ɗo muɗum ɗo e hunde moƴƴune sanni saabi fina tawa amen o ana wondi majjude ana ɓuuri ujunere yimɓelle kantunoɓe e darde koɓe ka hande ko wona biki sade ɓeɗi nga ɓeɗo yimɓe kañum en tan hanano suɓede hakkunde yimɓe mawɓe heddiɓe le leydi amen ndi joni woni arande le leydi amen ndi neɗɗo andene golle ko waɗi ɗum waran lawtade sababu naɓɓude yesso fina tawaji
amen
bangal kabaruji mawɗi ndeɗo yontere ndenno yo hippugol gaɗa ngola le laamu kulikoro e keño ɗum dawol président littoko bamako ɗo ɓeɗade ɗum ɗum no heƴƴu mbenno joingol na min jiɓugol jande duure heyre ndenno LCC wonko ɓene keɗɗan fostango makko
kabaruji ɗi haala muɗum haala yontere ne woni hipponguji gadduɗi wakkati goto fewde d'accordɗe protection civile marka kunku kaen osé forêt kasela ɗum waɗi jamma altinaire weytude talatare tati lewru janvier hitande 2023 yimɓele jeɗɗon woni ɓe yonkiji mumen heddi hen kabaruji ɗi ɗu yo kasem dawol kanko fornasimbe warde ngallure amende bamako ɗo alalbare nayyi lewru janvier ngolɗo dawol ñaloma goto waɗi caggal ko suudu saria leydi amende di jukki mangal paɗe en leydi Côte d'Ivoire duuɓi nogay kaso kananke leydi Togo oka heɓay wirfitade ɓeɗo mangal paɗe en ɓuttitigol suudu to dogotoro en warta janguinede le leydi amen ndi hitande hikka haala muɗum heewi sanne janguinoɓe jande dow dowere kañum en ka holliti wiide jawdi ndi adadu muɗum hollita le soutenance ɓeɗo yimɓe ko woni million goto unaye deɓe sefa kañum ka na heewi sanne mi timminiran ɗiɗo kabaruji dow haala bilki sambi calɗi chan 2023 jagabulen en leydi amen ndi ka yettike tunisie talatare ɓettide eɓe kani wadde to piiɗe ballon ɗo e fuɗɗugol piiɗe ballon chan cartaɗo sappo e tati lewru janvier garondu leydi algérie
fandeli bangal ben figol ballon ande kamɓe jagabulen en lukkuɓe jottike to tous ɗum woni leydi tunisie labadde landidal kawrtal chan algérie 2023 fadema e yaade e ley ndiɗo leydi ndenno kawrtal ngal ɓenna yo hakkude sappo e tati janvier e nayyi février gam ɓen ban goɗɗum leydi mali ndi yaahe kawrtal rewɓe to ɓen le zone ifa kangal waɗele cap vert kanko ziyadata mayga wonko heɓene bangal muɗum keɗɗa fastan sita sidi ɓe
yettagol meɓɓe talata ƴaɓɓine leydi tunisie nokku noddirteedo sus worɓe nuhun jannde ɓen ana haani wadde pirre ballon li jatti sappo e sappo tati lewru janvier hakkunde kamɓe ka leydi uganda congo rdc kañ e espoir sportif hs jeyaɗo leydi tunis ɓe fiyoɓe nuhun janni ana le guɓal pul de mali ana haani wadde firre mum ballon arandere e leydi angola li sappo e jeegon lewru janvier nu pirre maɓɓe ɗiɗi ɓerne ana haani waɗede noga e nayyi lewru janvier hakkunde kamɓe ka leydi mourtani miccutunde wi goto heɓɗo wune li o pirre ballon wonko yahata e deuxiéme tour fiyoɓe ballon rewɓe ɓe ko noddirte senior leydi mali ɓeyde ana haani wadde pirde ballon le tournant ifua zone a ko haani waɗede nogay fartare cafantati lewru janvier hitande 2023 leydi cape vert le classement championnat national ligue 1 as real wonko heɓi darolgal muɗum e poyngaji noga e goho jokkini joliba kan e korofina
sagraɓe ɗok henakkatane kabaruji amen hannde mbiyan micciton rewa sato fofumta dow bembaɗ amen 3w.studio.org ma noddon jamma 37 320 ɗo seeɗa yewtere meɗen magasine magasin meɗen du keɓɓeɗo woni mbiyan économie hannde ana yowi du kabar assurance mobile ji ndenno mbiyan caggal talkingaji ciinaɗi ndenno ko ɗum fof hani jokkitede e ley kabar muɗum taɗene ɓeydoro famu kanko kalifa guita waɗi madaraji keɗɗana ko heɓane du fastan mi sita sidi ɓe yo enquiri jaam ewi golloɓe assurance ɓe darande ndeɗo gollirde ne jogui nafa moɗo e ley haybugol yimɓe mo laato sababu natude keɓar muɗum wawa lontude kala fi muɗum bonnaɗo ma gujaɗo keɗɗana alexis sanou horejo agence goto kinniɗo kabaru mobile ji e wi makko oɗo sifa assurance ne jogoni sanne nafa joon e mobile ji ɓe
en cas d'accident
assurance auto ana jogui nafa ko heewi goho muɗum woni mobile ji keesi ɗima wawi wadde assurance muɗum watti fou soɗi waɗi accident e nandan muɗum mobile ji keesi ko heewi muɗum so waɗi accident soni wawa dogude min hokka jomiraɓe ɓe mobile ji keesi ɗiɓe waɗɗata golleji mabɓe fandane mobile ji mabɓe moƴƴinede
so bamako so segu joon e mobile ji jogaɓe kay goytiki ala haali ɗeɗo gollirɗe assurance ɗum foof tawede wonno beltaniɓe golle mabɓe
en réalité moi je suis dessus
min ke jikkaɗan taƴƴi sanne to yimɓe assurance ɓe so watti fou sa heeɓi torra ɓe yoppete e yaha fiitomo timmata watti fou meɗen ɓama talguro assurance gaɗɗu e tawede fou police am ana torra amen nafa fof wala ɓama ko assurance leydi malni saabi ɗum ñamirgue kalisi tan wonno gaso an jogui mobile sere ana yamiri ɓama assurance so neɗɗo anna watti fou mo torra wa hewde ɗum minenke nukku amen seguɗo meɗe calmina golleɓe assurance ɓe miwetti nokku mabɓe gotan kabarɗan biltiguen watti fou sa heeɓi torra sa yettiguen yimɓe assurance seguɗo ɓeɗe wawi faabade ma ko hewi mabɓe ɗum ana ñama e miskine ɓe min ke so lamdama hannden mi wiya wala fou jaasi assurance ɗi ɓe acca moƴƴingo
majjivoirayere
kamɓe joni e assurance ɓe holti wiide tiyallaji ɗi yo sifaji kewɗi banggal muɗum kanko alexis sanou horejo assurance mobile ji holliti no famiri
souvent également
samoji golleji mabɓe ana ɓuuɓi sanne fe heɓde talkuru ko noddirte pb ana tiiɗi police ma ana yamire samoji yaaha fa tribunal so yettigen tribunal duɓɓe ñameten police amɓe kañ e tribunal kañ e happidane wotere so yettigen on nokku mene mi wawa jandere kasin
intervenir
e wi kanko sanou o darande golle mabɓe nam mawni sanne e ley keɓal leydi banggal yoɓugol usuruji ka noon mumi haalate alaji yogaji e ley golle makko assurance mobile ji yo ɓuuri fof mo intingol bonandaji gaɗaɗi saabi sato joon e mobile ji ɓe jaati
probléme est quoi le système de l'assurance des domaines
hoto torro on woni sa ƴeewi joni mobile fou ana haade assurance muɗum ko hollititangel mobile saabu ɗum ana nato saabi mais en tan honene mobile wondiri fandene magguel wadde accident misal muɗum aɗa wawi wadde accident féorise maɗa bona so ɗum waɗa mi tewdan yimɓe waɗat lugal goji ƴeewa yalla wattima watta assurance on so wonko ñaki mobile mangi ma wala ko ñakiguin mi yaaha min ƴeewi menganisenɓe ma pento mobile ji ɓe wara moƴƴintan ɗum ga somi tawi accident on bonne pencil mobile ngi féorise on tan mi moƴƴintinta ga yogaɓe waɗi accident kañ en ɓen ana kalla kowra hen tawa minen baka amen wala hen o watti mi watta constat fe hunde soni mi noddaka mi fotta e accident mi wawa wattere koyɗe amen e
muɗumaon
donc e keɓe holti wiide ɗeɗo gollirɗe ɗe na paabo sanne ɓutugol rafi gol golle ɓeyrade ɗum ɗon nafakaji golle mabɓe dow jamare nde keɗɗana Oumar Bity Bally o dunke keɓe
assurance ana jogui darorgal manggal nde keɓal leydi ni hono banque e nandan muɗum ni saabi jawdi koɓe naddatal caisse o ana heewi sanne entreprise ngaji kewɗi nde keɓal muɗum fawide assurance hannden ka e banque ngaji goɗɗi nandan muɗum fe ñamale ko heewi ana yooɓe hannden to laam o le banque ji leydi ni fou saabe ɗi assurance saabɓe won darorgal sanne
hakkunde joon e assurance kañ e ɓamɓe assurance ɓe goto foof no hayfa bandu tawane ɓe jittiraka gollididde goto foof no hani darade e darde muɗum